moto imezuka kwa dormitory moja chini ya Uncle Cats. Alafu sasa alarm ikawa raised na tukakimbia kama security committee na mkuu wa elimu na wasasi the nearby residents. Tumesaidiana kuzima ndo hiyo dormitory ingawaje imechomeka kabisa. We cannot ascertain the value of the property because bado ni usiku, but we have managed the situation. Kwanza ni kuhakikisha everything comes back to normal. Imeanza kitu saa moja na nusu na walikuwa in crisis.